radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiye Imana. Umwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 4 yarokotse jenoside yakorewe abatutsi yitwa Nyirahabineza Annonciata yabaga kwa mukuru we wari utuye I Remera ku Kimironko aho bavuye bahungira kuri stade Amahoro. Nyirahabineza Annonciata atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Mukuyu umudugudu wa Kigabiro.
Bizi kibazo cyo kuburana n'ababyeyi uvuga ngo twaburanye 94 ubwo kubungo na banaga na mukuru wanjye nyuma ya jenoside aza kunsiga ahantu nyine muri jenoside amaze kuhansiga jenoside irangiye naje kumenya amakuru y'uko yapfuye we ahantu nari ndi ndahava njya ahandi nyine twabaga ubundi I Remera Imirongo bitambaye nibwo naje muri uyu murenge wa Bumbogo
hanyuma
havuye mu murenge
yego mwabaga ku Kimironko
twabaga ku Kimironko nyine Remera bahitaga Remera ubu bahita Kimironko ariko mbere hitwaga Remera ku isoko
yego ndaharuzi muri 1994 wari ufite imyaka ingahe ya Annonciata
nari mfite imyaka ntabwo nzi ngo yari ingahe ariko ngereranyije nuko nibona ubungubu nigereranya nabaye nari mfite byinshi.
Ababyeyi bawe uribuka amazina yabo?
Ababyeyi ntabwo mbibuka kuko uwo mukuru wanjye twabanaga yanzanye yambwiraga ko makuru nari mfite yarambwiraga ngo yari yarapfuye ngewe kuko nari mutoya we yarashatse ahita ntwara tujya kubana nyine nk'umwana muto wari usigaye mu rugo. Uwo mukuru wanjye twabonaga yitwaga Idiramu niyo mazina nzi nkibuka n'undi nawe wo mu rugo witwaga Stefani.
Idiramu yari afite umugabo?
Yari afite umugabo.
Umugabo we wabuze ko yitwaga?
Umugabo ntago nabyuka ariko numva hari yitwaga nimba ari Manuel ntago namenya ngo ninde ariko ndumva cishirije banze baramwitaga Manuel yari umugabo muremure w'igikara ukuntu. Abo namenya ngo yitwaga ariko ako kazina Manuel kajya kanzamo niba ari byo nimaje nimo ntago mbizi.
Yari afite abana mukuru wawe?
Yari afite umwana.
Wambwiye yuko nyuma ya jenoside wamenye yuko yapfuye?
Ego.
Bakubwiye ko yaguye he?
Ni uwo mugabo we yaraje kundeba aho hantu yari yaransize we. Ahageze asanga ababyeyi twari kumwe baramubaza nyine amakuru ya mukuru wanjye ko batari kumwe yari atwaye ako kana ku rutugu yari umwana nk'uwo mwaka. Niho arababwira ati mukuru we yarapfuye. Nuna bamubwira bati umwana ntabwo twamuguha wowe ureba n'uwo mwana uhese genda uzabwire famiye ko umwana ari hano. Ubwo rero mu kugenda ntabwo yagarutse.
Ntabwo wibuka izina rya mama wawe?
Mama ntabwo nibuka, ntabwo namwibuka ariko icyo nibuka cyo ni uko tuza anzanye nyine mama amara gupfa we. Nibuka ko twanyuze ahantu hari mu ishyamba rinini twagenzemo umwanya nibuka ko yari yampfunyikiye n'agasheke narakariye turi muri bisi icyo gihe. Nibaza rero aho hantu mu ishyamba twaciye nk'ubu namenye ubwenge iyo nshishoje mu ntara z'igihugu cyacu nibaza wenda yaba ari nko mu intara yariyo ako twaciye ahantu mu ishyamba.
Ntabwo utekereza ko hashobora kuba ari muri Nyungwe?
Ni ishyamba rinini twaciyemo nanjye iyo ndi kumva amakuru numva iryo shyamba twaciyemo byoshoboka kuba ryaba rya Nyungwe wenda se nta yindi nzira mbona irimo ishyamba rigari rirerire nk'ishyamba twaciye.
Bikaba bishoboka ko ukomoka mu ntara ya Rusizi ahahoze ari prefecture ya Cyangugu?
Byashoboka iyo nshishirije nsanga wenda ariko nabitekereza ariko nkabura amakuru afatika.
Ubwo niba muri 1994 wari ufite imyaka 4 ugenekereje usanga wari umaze igihe kingana iki utuye I Remera? Wari uhamaze umwaka, amezi atandatu?
Oya, urumva twarazanye tumaze kugerayo twarabanye tumarana nk'umwaka. Maze kuba ka kana kakitari impande y'undi mwana kakamurera nibwo yampaye uwo mumama n'ubundi jenoside yabaye turi kumwe onje mufasha umwana urumva nari maze kugera urebye nk'imyaka 5
no kuvuga rero yuko genocide yabaye ubana n'undi muntu ku kimironko ntabwo ari ukibana na mukuru wawe
yego
nawe yaratuye ku kimironko ariko aguha umuntu kugira ngo umufashe umwana none se ko wari umaze kugira imyaka 5 ushobora gufasha undi muntu umwana uwo muntu wafashaga umwana izina ry'urarizi
ndarizi ariko yitabye imana ntawe ukiri
yitabye imana ryari
yitabye imana nyuma gatoya naravuyeyo kwaje kubana ubuzima buranga undi mama twari twegeranye mu gipangu aho hafi aho we iwabo hari hano muri kano karere ntuyemo ahita antorokesha aranzana ntabwo namenya ngo yapfuye mu wuhe mwaka gusa naje gukurikirana amakuru bambwira ko yapfuye
hanyuma muri 94 hari ikintu wibuka cyabaye icyo gihe wari ufite imyaka nyine byeranyije ntabwo gifite ine nkurikije ibyo n'umubwira wari umaze kugira 5 cyangwa 6 hari ikintu wibuka cyo muri 94 hari cyo wibuka ukuntu wabo wararokotse
yewe uko mbyibuka ni uko twahungiye muri stade i Remera
yego
tumaze guhungiramo inkotanyi zadukuyemo batujyana i Rutare tugeze i Rutare nyine twabayeyo n'uwo mu mama n'ubundi twari kumwe n'ubundi mu kugaruka niwe twagarukanye ubuzima bwanjye bwaje kwanga nyuma aribwo naje nyine njyana n'uwo mu mama wundi uko nawe amakuru ndi nawe twabonaga aho mu gipangu arareba aravuga ati umwana yahuye n'ibibazo reka mujyane yo kuguma kubabara ujyane uko nguwe
wakuze udafite umuryango kuva wagaruka uvuye Rutare ugaruka i Kigali ubaho ugira umuryango ukurira ariko udafite umuryango wawe nyirizina kubaho nta wawe wa hafi ufite wabibaye hute
byabaye urugendo rurerure rukomeye nawe urabyumva kuri iyo myaka nari mfite nagiye mba muri famiye zitandukanye iyo twabanye neza aho navuye birenze nyine mbona binyubiye nkakomeza byimuka mbese nari meze nk'inkware itagira abayeho mu buzima bukomeye gusa famiye yamfashe nyuma yamfashe neza bambereye ababyeyi pe n'ubu nta kintu nabasiga ariko nyine ibirenze mbonye famiye yanjye nyirizina byansinyiye
ariko se iyo famiye uwo muryango wakureze ugukunze ukagukuza hari inyongera y'inkunga ya leta wigeze ubona nk'uwarokotse genocide yakorewe abatutsi
nagiye nahuye muri icyo gihe nari ndiho n'ubundi nigeze guhura n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye handi nageze aho byari bikomeye baramfashije farije baramvuje ngo nabanyitayeho hahandi niyo ntagira leta cyangwa nafarije uwo mukira kigega ntabwo ubu ngubu mba nkiri kuvuga mba narapfuye ibyo byose nabifashijwe n'iyo famiye nari ndimo nayo nayishimira ntako itagize ngo barengere ubuzima bwanjye bambungabunge nk'umwana bari babonye bari ufite ibibazo n'ihungabana
gushima ababyeyi nk'abo ngabo ntibigomba guhagarara bajye bahora bashimirwa kubera ko barerera u Rwanda barerera n'Imana niba hari umuntu uwo mu muryango wawe ukumva akaba ari Rusizi akaba ari hakurya cyangwa se nyuma y'ishyamba tutazi wanyuzemo ugaruka uza ku kimironko uri umwana w'imyaka hasi 4 hasi gato imbere ya 94 niba hari uwawe ukumva muri kanino kanya nicyumva ushaka kumubwira
namubwira ko ubu ngubu mu rwego ngezemo ndi umumama urumva nanjye mfite umwana unyita mama mfite umutware namubwira kuko ubu aho mpagaze mu cyiciro ndimo ndaho gusa ikibazo cyo mfite ni uko ari muri iyo famiye ntayizi naho mu buzima busanzwe ndaho
icyo ushigaje ni ukubona undi muryango witwa uwawe ukawubona nawo ukawongera kuri uwo wakureze ukisanga iwanyu nyirizina ndasaba cyane kugira ngo Imana izashoboze ikiganiro agasaru kabura gatuza guhuze nuwawe waba akiriho. Nyirahabineza Anonsiyata, ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi, umwana w'umuhungu wari ufite imyaka irindwi, Biramahire Jean Felix yaburanye na se mu gihe guhunguka, yatahanye n'abandi bavandimwe be na nyina. Biramahire Jean Felix atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange, akagari ka Gakamba, umudugudu wa Kavumo.
Impamvu naje mu kiganiro nagiye ahantu mwari mwahuje umwana wari warabuze ariko mumuhuza n'abiwe, ubwo bituma nanjye mbonumva nababwira ikibazo cyanjye nagize cyo kubura papa.
Papa wawe wamubuze ryari, byagenze gute?
Twari dutuye muri Congo nkambi ya Kayindo, turi guhunguka tubura ahantu bita Mugunga.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Ushobora kuba ari icyenda kane, kuko twahunze muri mirongo icyenda na kane, tunguka icyenda karindwi.
Wowe wari ufite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na karindwi?
Ewe nari muto ariko duhunguka, mfite nk'imyaka irindwi, kuko ndabyibuka ndanamuzi neza rwose, nuko twaburanye ndakuzi.
Mwaburanye mute?
Twari turi guhunguka, noneho kumba nyine yari mu kavuyo k'abantu, turaburana nyine bisanzwe, abantu bari urujya n'uruza, noneho twari abana benshi, twari abana bageze muri batanu, bamwe urumva yagiye gushaka nk'amazi n'ibyo kurya ntiyagaruka.
Hanyuma usigarana n'abavandimwe bawe?
Abavandimwe banjye, umukuru muri twebwe yitwa Kuradusengira Idafonsi, bakundaga kwita Rudomoro, umukurikira yitwa Nsengimana, bakundaga kwita Nsenga, ngo nanjye nkakurikiraho, nkakurikirwa na murumuna wanjye bakunda kwita Tota, ariko kubera twari tukiri bato yitwa Jean Bosco Rutimana. Ubu bari bahetse yitwaga Nzabanita Togene, ariko noneho akaba we amuzi ku kazina bitaga Kabyogo.
Abo bose bariho?
Bariho, na mama ariho. Ariko urumva ntabwo twagize ububasha bwo kwiga, urumva umuntu kurera abana bangana gutya n'umupfakazi ntabwo byari byoroshye. Ibyo baje kugera mu wa kane, niyo mpamvu ari njyewe nsa n'ujijutsemo na baje gutanga icyo gihe, kuba mbese nkagira umuhate. Urwango twese turamwubatse uko turi.
Papa wawe yitwa nde?
Yitwaga Hitimana Elias.
Nta makuru ya papa wawe wongeye kumenya kuva wagaruka mu Rwanda? Nta muntu watashye ngo babwire ko yamurabutswe aha n'aha?
Abantu bajyaga bataha bakaduha amakuru, ariko tukayakurikirana tukabura gihamya. Ubwo rero ikintu cyatumye dushoboka cyane, hari umuntu waje aratubwira ngo abaho ngo abantu ngo bitire ugumbashi, mbese atwumvisha uburyo yari atubwira amazina yacu n'iki, ariko noneho uwo muntu tuza kumukurikirana atumbwira ati ntimubizi neza kuko waduhaye amakuru ya nyayo. Aratubwira ati njyewe ndamutawati se waduha amafoto, noneho aratubwira ngo ahantu bitire ugumbashi ngo bagendera amadorari angahe ngo tuzamuhe amafaranga, urumva nta bushobozi twari dufite, turabona ati mbese tukayamuha ugasanga ni umutekamutwe. Ngo rero niba umuntu yaje aranyigira ati wowe uzashaka ukuntu wagira, none nkajya nkurikirana n'ibiganiro byanyu kuri radiyo, ubwo rero hari umushuti wanjye nyine uriya muhungu bita Muhire yari yahumiye, rero niho twahuriye n'aba bantu mbabwira ikibazo, aribwo bambwiye ngo bazaduhuza. Mbona ko ibintu byanyu mbese ari nka bibiri biba biri seri.
Yego, birumvikana ijwi rya Amerika, twebwe turasobanutse, ntabwo dukura nk'abo bantu
cyane rwose. Narabibonye ku mugaragaro, abantu bose barumiwe n'abantu bose babifataga nk'aho atari ukuri barumiwe, bamwe banyuze yari akavuyo banafashwe n'amashusho, ariko kubera abantu bari benshi bamwe dutanga nimero, mbese byaradushimishije cyane nk'abantu babuze abacu, natwe tugira icyizere ko tugomba kuzababona.
Mwese abahaye nimero zanyu Eric Bagirubusa wari aho ngaho Imayange, mwese yampaye nimero zanyu, niyo mpamvu ndimo mbahamagara. Ariko se
yatubwiye ko azadutumikira neza nk'uko tumutumye.
Ariko se ubu noneho musigaye mwumva ijwi rya Amerika kenshi
cyane rwose? Turaryumva cyane, buri ku mugoroba, buri mbese buri masaha yana mu gitondo usanga abantu bose amaradio cyane cyane inaha mu Bugesera mwihariko imayange usanga nta yindi radio bari kumva ijwi rya Amerika rigira amakuru meza ritanga ubutumwa bwiza buri kimwe cyose usanga mbese isaha yayo umurongo wose baba bawuriho usibye kuba utabyumva urumva bamwe ntibaba bari mu rugo ariko amakuteri telefone twabo amakuteri bari mu matwi bumva ijwi rya Amerika bumva amakuru mbese hirya no hino ukajya no kuri muzi ugasanga no kuri murandasi ugasanga amakuru yabo aho barahuza cyane
ariko uretse n'amakuru mwumva n'ikiganiro Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga nako njya nkumva ku cyuca cyane cyane kuko nkunze kuba ndi mu rugo ku cyumweru niho nkunda kukumva niho nifatisha telefone yanjye nandi ko nagafatisha ariko cyane cyane niyo mu rugo nkunda kukumva cyane
uretse ayo makuru wahawe n'umuntu wakubwiraga yuko papa wawe ashobora kuba ari ikisangane ariko amakuru namwe mwiboneye ko atariyo nta yandi noneho afatika mwamenye ngo hagire ubabwira ati ashobora kuba ari
hano impamvu tutamenye ko ariyo abo bantu tukimara kubabwira ko nta bushobozi dufite bw'ayo mafaranga n'iki cyo noneho urumva ntabwo bakomeje kuza kutubaza ati mbese ayo mafaranga muzayabona ryari ntimwayabonye cyangwa se wenda babe banaduhara nimero zo kuri telefone urumva mbese mbese aba bantu nimba koko ari we yaradutumye ari nka dukurikije ukuntu baje bafite umuhati baba barahatirijwe byanjye na kose kuko twabonaga ari n'abantu bashobora kuba bafatirwaga banadufasha ubwo rero kuba baragiye ntibongere kugaruka n'amatelefone yabo akavaho ntabwo nabizeye cyane rwose nta aderesi zabo bari baraduhaye usibye telefone batubwira ngo babahaba naha urumva wumve ko mukwezi dufite n'umuhate baraduhamagaye batubwira ko baraje batubwira ko muri iyo minsi bari inaha mu Rwanda bari ahantu bita ku Nyundo ubwo turemera turibabaza turi abantu tutagira akazi turi aho ngaho turemera turibabaza njye na mukuru wanjye tujyayo ku Nyundo kuko turahura pe umwe muri bo ariko ubu batubwira ko ari babiri undi ari ibyuma urumva turahura uwo nguwo turavugana tumubwira uburyo tumeze mbese ntacyo tumwije ku bwo bushobozi tutapfa kububona ariko ko tumenya amakuru kuko tukumva ko ari byo tugakomera tukagurisha n'aho dutuye tugashyikirana
none rero mbwira niba papa wawe Hitman Elias akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira
ikintu nshaka kumubwira ni uko rwose tumukeneye nka papa agomba gutaha mu Rwanda turamukunda kandi turamukumbuye abana be bose bariho mama wacu ariho n'abavandimwe be bose bariho usibye umwe wari umusirikare bitaga Siriro wapfuye ariko yaba mushiki we bita Dansira abaho ariho n'undi mushiki we bitaga Nyirarukundo ariho wari ufite umugabo bita Silveri hakabaho ariho umukuru we bitaga Paul ariko we ari mu Bugande umugore we yarapfuye ariko abana be bari naha mu Rwanda hakakurikiraho bitaga Sebazungu nawe ariho wari ufite umugore bita Oliva bose bariho bari mu Mutara bose nandayambaje mbese abavandimwe bose bariho bitwa abo bita Bayamuremye bakunda kwita Mahinja nibo bakunda kwita Muzehe aribo bita Bihoyiki bose bariho na Nyirangaruye dutura bwabo bose bariho
biramahire rero wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
baramwe murakoze rwose abantu barabakunda cyane kandi ubutumwa bwanyu mutanga barabukunda cyane baranabizera cyane mbese mwababiri mishaje mutanga rwose zishimisha abantu
urakoze cyane
Agasaro Kaburaga
ndakira Monica Ingabire uje mu kiganiro ashaka makuru ya sekuru Ntamwete Ezekiyashi umaze imyaka 64 agiye Uganda umwuzukuru we Ingabire atuye mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Ruhashya umudugudu wa Rugarama
nzanwa no gushaka sogokuru
wabo uje gushaka sogokuru wawe
kuko amakuru baduha batubwira ko yagiye kandi akaba hashize imyaka myinshi bakavuga ko yavuye mu Rwanda yerekeje mu Bugande
sogokuru wawe yitwa nde
yitwa Ntamwete Ezekiel
bakubwira ko yavuye mu Rwanda ryari
muri 64
wabikubwiye se ninde
ni umuhungu we ni data wacu avukana na papa
bakubwiye ko yagiye i Bugande ajyanywe n'iki
bavuga ko yagiye abaye nk'aho ahunze umugore we mu buryo bwo kugira ngo nyine hatazabaho ibibazo aragenda nyine ashira igihe nyine baramubura
kuva muri 60 kugeza ubu nuko kwashize imyaka 64 nine wowe nk'umwuzukuru we ni iki cyatumye wumva ushaka kumenya amakuru ya sokuru
impamvu rero njyewe nabyifuje ntabwo muzi kandi uwo mubyeyi yakomeje kubyara abandi bana akajya bikita nyine uwo musaza n'ubundi wagiye havuka ibintu by'amakimbirane bagafata abo bana bavutse nyuma bagashaka kubamuha kandi atarahari kandi nubwo tukumva ko ngo yageze muri mu Bugande agakora undi muryango njye rero nkabatifuza yo nubwo yenda we yaba yaratashye ariko yenda tukabonana n'abiwe bari iyo ngiyo nyine tukamenyana n'imiryango
yego none amakuru mufite mwabonye bababwiraga ko atuye mu kahe gace ku Bugande
ngo ni muri Burembezi ubundi uwo mupapa yitwa Ntamwete Ezekias akaba yarabyaye yarasize umuhungu witwa Eliyeri Matabaro n'umukobwa witwa Madelena Mukandori nawe yarabuze ntituza ahari akaba yarasize n'undi muhungu witwa Rwagatare Imosa bakaba bavuga ko aba Burembezi akaba yarabyarwaga ngo na Habyarimana Genosita mawenga Sebufiri niwe babyaraga uwo musaza wabuze
hanyuma se muri abo ngabo wambwiraga ko afite abavandimwe harimo ba Matabara na ba Rwagatare abo baracyariho cyangwa se baratabarutse
mo hatabarutse uwo Rwagatare Inosa Madelena nawe arabura hasigaye Matabaro
Matabara atuye he
atuye n'ubundi muri Ruhasha mu karere ka Huye
ni nawe waguhaye amakuru
ni nawe wampaye ayo makuru afatanyije n'umugore w'uwo Rwagatare Inosa
wigeze se ubabwira ko iki gikorwa cyo kumushakisha unyuze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga ugiye kugitangira barabizi ko waje mu kiganiro
barabizi kuko uwo mama narabimubwiye arambwira ngo nta kibazo uzagitambutse hagize n'andi makuru bashaka nayatanga kuko nyine wumva nibo babizi cyane babambwiye ko nta kibazo batanga andi makuru
none kuba amakuru mufite yababwiraga yuko ari muri Uganda Burembezi haje imyaka myinshi ashobora kuba akiriho burya abantu bararamba kandi n'Imana itanga ubugingo baravuye mu Rwanda ari umusore imyaka 20 ubu ngubu ari muri za 80 n'indi urumva rero yaba ari umusaza ariko nyine ariho babwiye yuko yashinze umuryango ayo makuru murayafite hari amazina nka rimwe se cyangwa abiri y'abana be mwaba mufite cyangwa se yo bashakanye
oya nta yandi mazina y'abana yaba yarabyaye dufite ni amakuru nyine abantu bagendaga batanga bavuga ngo baramubonye ngo yashatse n'umugore ariko nyine ntabwo bigeraga batubwira amazina yabo nk'uko twabyumvaga
ibyo aribyo byose abantu bari Burembezi bazumva ijwi rya Amerika bazumva ikiganiro Agasaro Kaburaga nibasanga uyu musaza Ntamwete Ezekias wakomokaga hari muri komine ya Ruhashya mu Rwanda yari muri prefetura ya Butare ubwo nabazabyibuka ibyo byahuye yagira ngo ni Huye ya kera kandi ntabwo byaba ari byo dufatire ku bya kera ashobora kuba yibuka n'abamuzi bazi ko yakomokaga Astrida ariyo Butare Iruhashya ni igikorwa cyiza ndishimye cyane kubona umwuzukuru uza gushaka sekuru abishyize mu rukundo niba uyu sokuru wawe uyu mubyeyi Ntamweteze kiasi akumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira ni irihe jambo ba utwaje umuryango ariko nawe ubwawe n'icyumva ushaka kumubwirira
abana nyumva ikintu namubwira yuko mukunda nubwo namuzi kandi namubwira yuko nifuza kumubona kuko umuryango uramukeneye nyine hari ibyo yadufasha twanezezwa no kongera kumubona, turamukunda nubwo tutamuzi, ariko twashimishwa no kongera kumubona, cyangwa se nubwo yaba yaratabarutse, turifuza kubona umuryango wiwe kuko abana biwe yasize mu Rwanda barabyaye n'abandi baramwuzukuruje. Rwose pe twanezezwa no kumubona, cyangwa se n'uwo muryango we waba hari nawo tukamubona, tugahura nyine umuryango ukongera ukagira ibyishimo.
Monica Ingabire, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndasaba cyane kugira ngo uyu mubyeyi wawe cyangwa se abamukomokaho bashobora kuba bari i Burembezi muri Uganda bakumve, hanyuma nibatunyuraho tuzabahuza. Ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego, murakoze namwe, amahoro y'Imana abane namwe.
Kagasaro tugashake kazaboneka, kagasaro tugashake kazaboneka.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hashize imyaka itandatu Modeste Munyengabo atandukanye na muramu we Sikubwabo Theo, wavuye mu Rwanda agiye gukora muri Uganda. Aherereye kwa Dakoma, Munyengabo umushaka atuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Rusiga, akagari ka Kirenge, umudugudu wa Kinini.
Amaze nk'imyaka irindwi, ariko amaze imyaka ine nta communication. Muri iki gihe cy'iterambere hariho WhatsApp, hariho Facebook, hariho telefoni, twaravugana bwa munsi ku munsi, cyangwa se wenda rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi yagize akazi kenshi, ariko kuba nta communication biraduhangayikishije kandi yaratuze umuryango.
Yagiye muri Uganda agiye gukora iki?
Yagiye ari agiye kubaka, ari umuntu wari umujyanye, ari ufite kampani yubaka. Nyuma akazi karangiye yishakira kandi ariko nyuma urabona ngo dukomeza kuvugana, nyuma yaho gato turabura tubura icyerekezo.
Yubakaga nk'umuntu w'umumaso cyangwa se yubakaga yubakiga?
Yubakaga nk'umuntu w'umumaso, ntabwo ari kampani yari afite, yagiye ari umumaso usanzwe, ari umuntu ufite kampani yubaka ahubwo umujyanye.
Uwo muntu wari umujyanye yari umuganda cyangwa se ari umunyarwanda?
Ari umunyarwanda, ariko mu kubura kwe nta ruhare yabigizemo, ko akazi kabaye gake k'uwo mugabo kubera afite experience mu kubaka, agenda yishakira kandi mu Bagande, animuka aho yari ari hafi y'u Rwanda, yagenda yegera Sudani. Kuva yegerayo Sudani ntabwo twongeye kumenya amakuru ye. Niyo mpamvu twavuze ngo duce ku Gasaro ka Buraga, kuko tujya twumva abantu babonye ababo turaboneka dushakisha. Kuko ni umuntu nisa avugana n'abafamiliye biwe bakavuga bati na mbese akawubwira ko kuva yatandukana n'abatamenye amakuru yayo.
Urashaka kuvuga uwamujyanye na n'ubu aracyavugana n'umuryango we?
Avugana n'umuryango kandi nta kibazo tumufiteho, ahubwo nuko aho yagiye ahandi mu kugenda ashakisha yubaka ari bwo komunikasiyo yacitse. Nta ubundi ni umuvandimwe we n'inshuti y'umuryango wari ugiye kumuha akazi, nta kibazo tumufite, wenda ngo tube twamwikekaho ko ari ikibazo twagira.
Uyu muramu wawe Sikubwabo, wambwiye yuko mwajyaga umuvugana mbere y'uko telefone itongera gukora, iye ubwo niye itarakoraga, ndahamya yuko akomeje kumushaka. Ikintu mwavuganye bwa nyuma, gahunda yakubwiraga yari afite yari yo gukora iki, yari yo kujya he?
We yatubwiye ko akazi k'uwo mugabo yubakaga Uganda kagabanutse, akongera akajya yubakira Abanyarwanda bari uko bari bamukunze, bita ngo bararo bakunda korora cyane, akagenda bubakira amazu. Uko yavugaga ko imyubakire ya Uganda yo mu Rwanda bitandukanye, yagiye abereka nk'udushya akagenda yubaka, nyuma yarangiza kubaka akagenda byandi gutyo gutyo. Ntabwo yari ufite kampani, ndetse yari umufundi usanzwe, aho n'ufatana inzu ziciriritse ntoya akazubaka, yayirangiza undi akamuha undi, yarangiza undi akamuha undi, aza kuva hafi y'u Rwanda agenda yegera hagati ya Sudani na Uganda. Hari niyo makuru duheruka, turandika kuri Facebook, turandika WhatsApp, imeri tuwapi nandikizi, ndetse hashize imyaka ine nta communication number.
None se iyo ugeze kuri Facebook uramushaka ukamubona?
Nyine ntabwo aboneka, fotiri icyo ariho ariko ntabwo aguye andika kandi tanasize ariko cyariho kuri Facebook
hajima se iyo urebye ubona yahari foto yahinduye ubona hari ikintu gishya yanditseho
nta gishya kuko abaye yandika nyine ubwo natwe yatwanditse ni imyaka ine ubona nta kintu yandika nasize nta kintu ahindura yine ngo tubona ko afite amakontakti yenda n'abandi bantu wacu abanyarwanda bari bageze bakamenya nabatelefoni aho bakatubwira ati natwe rwose kuva yakwegera ruguru iyo ngiyo yegera sudani ntabwo yongeye kutwandikira ntiyongeye kudutelefona kuko abari uganda bo baratelefonaga bakanakugana nyine nabo baratubwira ati wapi nakubona natwe hashize iyo myaka tutamubona tutamenya amakuru ye
ni ugusaba cyane akaba akiriho akazumva ijwi ry'Amerika cyangwa se n'undi muntu wese watwumva we akabazi aho aherereye nubwo inshuti ze zitahaza ariko ntihabura n'umwe ndavuga ati ndamuzi nzi aho akorera ashobora no kuba yarambutse akajya muri Sudani akajya gukorera muri Sudani kubera ko naho hari n'ingabo z'u Rwanda zihari akagenda akurikiye gushaka imibereho ariko avuga ati hari n'abanyarwanda bahari nabo bamfasha burya hari uwawe haragukurura ashobora rero kuba atarashobora kubasha kubahamagara kubera ko nta nimero zanyu afite agihuze cyangwa se yarafashe icyemezo cyo kudakoresha Facebook kubera ko bitewe n'aho ari ashobora kuba adafite umuyaga nkuba uhagije cyangwa se nta na mudasobwa afite yamufasha kubikora cyangwa se niyo telefone afite atari nk'izo ngizo mwita touch zishobora kujya kuri internet ku byo rero yashobora kubandikira uko biri kose dusabe kugira ngo abe akiriho azumve aya makuru azumve iyi mpuruza yawe none niba akumva muri kano kanya niki wumva ushaka kumubwira munyengabo
namubwira ngo turamukumbuye ari umuntu ubana n'abantu neza ku buryo tutamukeka ibintu bibi yari umuntu uri mu gifaransa yari janti abana n'abantu wese akundwa n'abantu cyamubwira ngo turamukumbuye umwana w'umukobwa yasize ari muto yageze muri sixième primaire aza nuko umwana ambwira ati papa azaza ryari ariko iwe yatubwiraga ngo agiye kuza ntazi nuko nyine turamukumbuye cyane muri make ari mushiki wari we mugore wanjye aramukumbuye yari umwana w'umukobwa yasize yabaye inkumi yasize muri primaire turamukumbuye azaze rwose kuko yatubwiraga ati agiye kuza tukamwitegura bikaba nka bya bindi ngo ni nawe naragiye Uganda gupagasa twavugaga niba ari n'itike rwose kuko MTN mobile money ikoreye Uganda avuga tukoherereze n'icyo ati wowe nzaza ndacyari mu kazi turamutegereje kandi turamukumbuye
Modeste Munyengabo wakuze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha muramu wawe si kubwabuteo niba ari Bugande cyangwa se muri Sudani n'ahandi hose yaba ari ashobora no kuba ari muri Kenya aho yaba ari hose akatwumva azatubwira ko ameze neza hanyuma tugutumikire tubahuze nibizaba ari ibyishimo byinshi hagati aho mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'Imana
sana namwe turabashimiye rwose kuba muduhaye umwanya wanyu kandi mukadufashanjya nkurikira icyo kiganiro cyanyu nkumva abantu babonye n'ababo emosiyo zabishe kandi tuzi ko ijwi ry'Amerika rigera ku isi yose niyo mpamvu naciye muri iyi sisiteme ngo ndebe ko nashakisha murakoze kandi Imana wawe umugisha kandi akazi mukora ni ukuri tebe Imana igitabaye mu isi
murakoze cyane
murakoze nawe
agasaro kaburaga
Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu kwezi kwa 11 umwaka w'1996 abavandimwe babiri batandukanye bari mu nkambi ya Mugunga mu cyahoze cyitwa Zaire umwe agaruka mu Rwanda undi ahitamo gusigara muri Congo uwatashye Sezirahiga Andrea arashaka uwasigaye amushishikariza gutaha Sezirahiga atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange akagari ka Kagenge umudugudu wa Taba
kinganye muri cyo kiganiro agasaro kaburaga na buze murumuna wanjye yari umusirikare ubwo rero yahise muri Congo cyahoze ari Zaire
murumuna wawe yitwa nde
yitwa Munyaruyenzi Jatodira
none nta makuru ye uheruka kuva yajya muri Zaire
kuva yagerayo nge nkavayo makuru ye yaheruka muri 1996 ukwezi kwa 11
icyo gihe mwari kumwe
igihe yabaga mu nkambi ya Mugunga naho njye nabaga mu nkambi ya Kahinga ariko twatubonaniye mu nkambi ya Mugunga bamaze kuyisenya
inkambi bamaze kuyisenya mwongeye kubonana
twabonanye nyine aho ngaho twabonaniye hafi no mu isansi
hanyuma mwavuganye iki cya nyuma yakubwiye ko agiye kujya he wowe wamubwiye kuganye hehe
sinabubwiye ko ntashe mu gihugu wamubwira ati njye sindafata gahunda yo gutaha kuko yari mu ngabo zatsinzwe
yari afite irihe peti
na peti yari afite kuko yari yarinjiyemo muri 1991 mu kwa 2011
yari akiri muto yari afite nk'imyaka ingahe icyo gihe
icyo gihe yinjira yari afite imyaka 25 twavutse mu 1968
hanyuma se kuva mutandukaniye imugunga nta kandi gakuru ke wongeye kumenya
nta makuru ye nongeye kumenya ngo nyamenye neza feste amakuru y'ibihuha gusa adafashije
reka ibihuha tubigosore ayo bakubwiraga n'ayahe bakubwiraga ko aherereye he
icyo gihe hari wambwiraga ko yabonanye nawe ari ku jasiraro ubwo ariko sinabifata neza kuko yambwiraga ngo ari ku jasiraro kandi ziraro niho yari yaravukiye yari yaravuye ari mutoya yari yaravuye afite imyaka 4 gusa y'amavuko ubwo rero ntabwo yari ahazi
none mwari abanyarwanda mwari mwaravukiye muri Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo
njyewe njye nari naravukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu uretse ko papa yari yaratujyanye kuri abana ariko akavukira aho ngaho muri Kalehe ubwo rero twageze aho tuvaye ko twavuyeho mu 1974
none nta yandi makuru y'umwongeye kumenya nayo ngayo gusa yababwiraga ko ashobora kuba ari yagiye Kalehe ariko nabyo ugasanga atari byo
nta yandi makuru ye ubwo niyo cyatumye nshaka ijwi ry'Amerika agakoro kabuze nakomeje kugashakisha kera mfite amahirwe yo numva amakuru ya Muhire ko Muhire yabonetse ari mu kagari kacu ndavuga nti noneho ko abonetse nzabonana na Eric n'inomero zo narera bishatse n'izawe naraziguze ubwo bituma rero akomeza gushakisha ngo nzazibone Eric mbonye rero Muhire abonetse ndavuga nti ko abonetse kandi akaba abonetse mu kagari kacu kandi mu mudugudu wacu arimo yavukiye mvise na nyina Muhire noneho nzabona uburyo nakubona
wageze neza gutegereza ukaba igihe kigeze uje mu kiganiro agasaro kaburaga none rero mbwira niba uyu muvandimwe wawe akumva muri kano kanya n'icyo wumva ushaka kumubwira
cyo numva ushaka kumubwira nuko naba nyumva nawe yanyandikira yampamagara ntunakamenyesha aho ari akiriho cyangwa se yaba atakiriho wenda haba hari uwo yaba yarashatse wenda mu muryango we nawe akatangira kuko turahawe n'amahoro kuko yari azi ko umugore wanjye yapfuye nyine ubwo nashatse undi yishumbushije muri 2004 undi yari yarapfuye 1994 ubu rero utakiriho wapfuye ni mama na mushiki wacu mukuru niwe wapfuye n'umukobwa wanjye w'imfura nawe yarapfuye
komeye
n'abagabo b'abashiki banjye nabo barapfuye na mushiki wanjye harimo wapfuye n'abandi bose turahari ari barumu nawe mukuru we ari nanjye mukuru we n'abana bose mbese twese turahari n'abana ba mukuru we nabo bandi barahari abana banjye bose ni abandi bose barahari
Sezirahiga Andrea rero ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha umuvandimwe wawe ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
nawe urakoze
Shaka gasaro kawe muzakabona maze rero Shaka gasaro kawe muzakabona Winchi kinegeye shaka gasero kawe uzakabona
mu mwaka w'1994 igihe abanyarwanda bahungiraga mu cyahoze ari Zaire Asinati Nyiranzeyimana yabuze umwana w'umukobwa akinjira mu nkambi ya Mugunga nyuma y'imyaka 30 aje mu kiganiro Agasaro Kaburaga amushaka Asinati Nyiranzeyimana atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange akagari ka Kajenge umudugudu wa Gitaramuka
kiganiro ikinzanyemo kubera ko nabuze umwana Imana ibagiriye neza akaboneka mu kampuzana.
None umwana wawe wabuze yitwa nde?
Yitwa Nyirarukundo Margarita.
Wamubuze ute?
Namuburiye muri Congo turimo guhunga.
Mwari mugeze he?
Twaha ahantu I Mugunga ariko twari tutari twarema ngo tube mu nkambi neza, mbega twari tukigenda bamwe basubira inyuma abandi bagenda gutyo tutari twarema ngo tube mu nkambi. Ariko ni nkambi twabagamo ni ya Mugunga.
Hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Kubera ko abantu bari benshi mushoreye nikoreye mpetse umwana ubwo mbese birangira wabura wakebukaga gato neza neza ukamubura kubera abantu bari benshi cyane. Twari tukinjira muri Zaire tutari batari twamenya ngo inkambi tuzabamo nini, ariko ni mwibyo bice byahigoma.
Ni ukuvuga ko winjiye muri Zaire utaragira indaro umwana ubura mubuze?
Ndamubura ku buryo Mugunga twari tuzi umwana yarariraga twashakiye mu ntuza mu bigo byakiraga abana turaheba ku buryo umwana yariraga ijwi uririye muri Burende numva ni we nkajye ndasangayika kugeza ngarutse mbega kugeza n'isa.
Ubwo yari afite imyaka ingahe Margarita?
Yari afite imyaka 6.
Ushakishiriza mu bigo byose byakiraga abana b'imfubyi, abana badafite ababyeyi, badafite umuntu mukuru bari kumwe, uramubura byose wabigezemo cyangwa wagiye muri bimwe muri ibyo bigo?
Ntabwo nagiye muri mu bya hara hafi mu nkambi yo twabagamo.
Ariko uzi neza yuko hari inkambi nyinshi hari hafi y'umujyi wa Goma?
Ntabwo zose nazigezemo.
Hari inkambi nyinshi, hari ibigo byinshi byakira abana badafite ababyeyi, badafite abantu bakuru bari kumwe, abo bita abana bagenda bonyine, abo ngabo rero barakirwaga. Birumvikana niba umwana yarabuze mukinjira muri Zaire, uwo mwana nta wavuga ngo yarwaye iki, yafatwa n'iki? Nubwo bwose haje kuza ibintu by'ibirwara, ariko uwo mwana ashobora kuba yarafashwe n'abagira neza bakamushyira mu kigo cy'imfubyi akaba ariho yavuye, byanze bikunze agaruka mu Rwanda akabara aho ngaho mu Rwanda. None mbwira Margarita, mumbwira uko yasaga, mumbwira uko yarameze, yakundaga iki? Yari umwana birumvikana imyaka 7, yari umwana w'umukobwa utangiye gukina, utangiye kugaragaza ibyo akunda, mumbwira yakundaga iki, yasaga ate? None yararambutse, yarateye ate?
Yari umwana urambutse, n'amazina yacu numva ayo yari azi cyane ni amakirisitu na bene nyina, kuko yari nayifite bakuru.
None azi ko wowe witwaga nde?
Azi ko nitwa Sinati.
Barumuna be azi ni bande?
Mukuru we yitwaga Mariya, Nyiramigisha Mariya, ariko twakundaga guhamagara ni Mariya. Hari uwo wamukurikiraga yitwaga Nyesi. Nari noneho hari n'abaturanyi, hari umuturanyi twari duturanye umumama bita Esperansiya, yari afite umwana bita Tumusifu, yari amuzi n'uwo bitaga Tumayini. Hari abandi twari duturanye umukecuru witwaga Elizabeth, ariko ntiyari umukecuru cyane icyo gihe, yitwa Elizabeth. Yari afite umukobwa witwa Rahabu n'umuhungu witwa Komiseri. Hari ba Nyirasenge, hari Nyirasenge witwaga Donata, hari witwaga Saverina n'uwitwaga Ntagisa n'Imana, hari na ba nyina wabo, hari uwitwaga Nyiramagayane, hari uwitwaga na mafi na mafishi.
Mbese ugarutse mu Rwanda wigeze uvuga uti birashoboka ko umwana wanjye yaba yaragiye mu kigo cy'impfubyi muri Zaire bakamutahana akaba ari mu Rwanda, utereka nshakishije mu Rwanda, ugeze ujya nko muri SOS ku Kacyiru ngo urebe niba uwo mwana yarahageze? Hari wigeze ushakishiriza mu Rwanda?
Mu Rwanda hari ikigo twagiyemo turamubura, gusa hari umumama we uwo twaje turanye wazanye umwana wa mwene nyina we n'ubu ngubu ariho twaramushatse turamubura, ariko igihe kikagera pe nkata n'uwibagiwe. Ariko mbese nari mugize umubabaro cyane yanga kumvamo. None igihe cyagera naba nk'umwibagiwe, naba ndi gusenga simushyira mu isengesho nk'abandi, ariko igihe kikagera naba nsenze ndi kwatura amazina y'abana wanjye na Marigarete Nyirarukundo Bikanzamo. Avuga nti rero Mana ni wehuze, niba ariho sinigeze menya ntanzi ngo yarapfuye, ariho atazi ngo ababyeyi be bari aho banyine abamukomokaho, rero weho wamubye ni wehuze, nigihe nzamubonera niba ariho. Nuko nguko no kugeza n'isaha nkibona muhire rero yabonetse, nahise nanjye numva ngize icyizere, numva mfite amashusho yo kuzanahagera. Nubwo basanzwe ari abavandimwe buriya komiseri n'ubundi twari tunaturanye hano, nubwo tuye haramunkanika, ariko amasambu yanjye niye aho ntuye baradikanyije n'iwabo y'ababyeyi.
Rero
ngiyeyo numva noneho ngize icyizere ko nanjye nzamubona igihe nikigera.
Yego, dusigaje umunota umwe. Niba umwana wawe Marigarete Nyirarukundo akumva, ni iki ushaka kumubwira?
Nagira ngo mumenyeshe ko ndi nyina mpari na papa we ahari na bakuru be bahari, ndetse hari nabo nabyaye nyuma atanazi, na banyirasenge bariho, na banyina wabo bariho, mbese imiryango.
Urakoze kumuha amakuru, cyane cyane kuza mu gasaro kaburaga umushakisha. Asinati Nyiranzeyimana, ndagushimye cyane, ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Amena nawe rwose, Imana kugirire neza pe kandi izakuha imigisha myinshi.
Urakoze cyane.
Kagasaro tugashake kaza muneka.
Mu nkuru ndende y'ikiganiro Agasaro kaburaga, ndakira Mukabagire Sorina, arashaka amakuru ya murumuna we Teresa Musaniwabo. Mukabagire atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, mu kagari ka Kabeza.
Muri icyo kiganiro cy'Agasaro kaburaga,
yego,
urumva na murumuna wanjye. Murumuna wanjye yakundi kuvuga n'imbere muri itanu n'icyenda, natwe tujya i Burundi. Uranyumva?
Ndakumva.
Tujya i Burundi, ubwo rero dutahutse nabo bagatahuka, dutahuka twebwe dutahukira hariya i Kabuga, nabo rero batahukira i Ntunga muri Rwamagana. Noneho tukajya dusurana, namubona n'umugabo we barata, ariko ngo baba mu Bugande anitwa Igitovu. Bari baratayeyo n'ibyabo byose n'inka zabo ngo ahantu hafi y'abapadiri hanitwa Igitovu. Noneho rero turabana tubaye ahangaha mu Rwanda, hashize igihe ahapfushiriza umwana w'umuhungu, amaze kumupfusha basa n'abasage rwose, kuko ngo bari barapfushije benshi nabo nk'uko kwanjye. Ubwo ngo bashidusubiye i Bugande. Mu Rwanda ntacyo tuhakora, ntacyo tukihakora, ngo bari basize abakobwa babo i Bugande bashatswe n'abagande babiri, simbazi n'amazina. Ubu nari nzi n'umukashyaka we mukuru yarapfuye, ariko ngo yasize abana. Nuko noneho rero ubwo basubirayo, bagezeyo ngo uwo mugabo we yitwaga Yuvenali Murinda arapfa. Ndabyumva nza kubibwirwa n'umwana wanjye w'umupadiri wari uhari wari ugera akiriho, nawe yaje gupfa.
Komera.
Yewe, ibyanjye mbikubwiye rero sibyo gutangaza. Rero mwene mama ntari byose niba nariho. Nuko ubwo basubirayo ukufi, nta kundi
ibyo numvise ngo uwo mugabo we yaratuye ngo abana be baramutwara bamujyanye Kampala.
Mhm.
Umukobwa bamujyanye Kampala niho bari bari wari wafatwe n'umugande.
Mhm.
Sinzi ngo umwenya wa mama ariho nagiye ejo mu gasaro kabuze ari uko ngira yenda ntihabura igisigisigi ngo numve ko Tereza mwene mama ariho.
Irindi zina rya Tereza ni irihe?
Musanyi wapo.
Mukamura abavandimwe.
Abavandimwe uwusigaye n'uwitwa Yudita Twagira Maria n'uwitwa Antoni Kamandi.
Mm-hmm.
Kamandi twamwitaga Kamanda.
Mm-hmm.
Aramuzi nubwo nuko twari dusigaye mu bavandimwe be nabo bari basigaye uwitwa Meriki Ubegitani nabo yarapfuye.
Mm-hmm.
Yasize ariho.
Mm-hmm.
Yarapfuye umusaza wacu. Mbega nuko nanjye nuko namaze abana nanjye nuko sigaye mpagaze nk'igiti.
Komera none ari wowe Mukabagire na murumuna wawe
musani wabo
muri abande
baye kwani sebunyeza abaga byagatanga ase baragamba umudigabo mama wanjye yitwaga na sitaje nyiragahitira
baguhaye amakuru yuko ashobora kuba ari Kampala. Ayo makuru uyaheruka kuyamenya ryari? Hashize imyaka ingahe bakubwiye ko ashobora kuba ari Kampala?
Yemwe ayo makuru nayabwiwe n'uwo mupadiri atrapa wanjye yari ni Roma niko yabaga. Ubwo rero niwe we bwa mbere atari Roma kiri i Burundi ko twari twaramusize i Burundi hanyuma rero abakenyeri baza kumwohereza i Roma kubaye. Kuko yari ubutumwa. Ubwo rero mbere hose ni nawe warahiraga umwuzukuru we.
Mm-hmm.
Umukobwa wa Mukashaka.
Mm-hmm.
Yajyaga yoherereza uwo Tereza amafaranga amariye gupakarira. Hari umupadiri wari w'i Bugande bari baziranye wari i Burundi niwe yatumaga rira akayamujyanira uwo mwana ngo yige. Bukeye uwo Tereza murumuna wanjye ni n'umuntu wakundaga kukunda Imana ba mu rusengero agira gute.
Mm-hmm.
Uwo murumuna wanjye aramubwira ati rero irorerere wa mukobwa yarananiye ameze nk'uko yabaye indaya ntusubire gutanga amafaranga. Ubwo bikiraho ngaya amakuru yanjye ntayo makuru nakubwira.
Yego, hari ikintu ushaka kumfasha kumenya cyadufasha? Uwo mupadiri yanyuzagaho amafaranga w'i Bugande waba wibuka paruwasi byibuze yabagamo?
Ntabwo nyibuka pe, ariko ubundi we babanaga i Burundi.
Yego, uwo mupadiri izina rye urabizi?
Dekada. Ntabyo nzi, yari umugande abi Burundi babanye.
Babaga i Burundi muri paruwasi ngo uzabyishakire?
I Burundi. Uwo mupadiri wanjye yabaga ahantu muri Ngozi.
Ngozi, umuhungu wawe
nakigendera. Ngozi yafungaga seminari ya Ngozi. Umupadiri rero w'inshuti ye sinzi ngo yarariheye.
Nzamushaka nzamumenya. Umuhungu wawe nyakwigendera wayoboraga seminari ya Ngozi. Umuhungu wawe padiri yitwaga nde?
Rumuwaridi Karengera.
Nzashakisha. Abapadiri babanye na Rumuwaridi Karengera bazambwira.
Hari abapadiri bahari benshi babanye nawe.
Mm-hmm.
N'ubu bahora bazaga kunsura batarafunga.
Mm-hmm.
Bahoraga baza kunsura babana nawe.
Mm-hmm.
Hari uwitwa Ezekiyeli. Mm-hmm. Wabaga igitaramuka.
Mm-hmm.
Hari uwitwa yari afite inshuti nyinshi i Burundi z'abapadiri.
Birumvikana. Ndashaka cyane cyane kumenya umupadiri yanyuzagaho amafaranga yo kurihira umwana w'umukobwa kugira ngo agere kuri Tereza anyuraga ku mupadiri w'umugande.
Ariko uwo mupadiri w'umugande nanjye nuko ntakunze kumenya izina rye, nanjye nari namubonye ari umupadiri w'umugande w'inzobe. Sinakunze kumenya izina rye rwose.
Nzamwishakira.
Nzamwishakira
nimubona, bizatuma menya aho Tereza aherereye kubera ko niwe pfundo ry'amakuru, niwe ufite amakuru yatugeza kuri Tereza.
Uwo mupadiri. Uwo nguwo w'umugandi.
Yego.
Sinzi ahantu aherereye, ariko yari umupadiri w'inzobe. Aho yakoreraga misiyoni yakoreragamo sinyizi icyo gihe wanjye yari Burasira. Abo bapadiri b'i Burasira rero sinzi ngo sinabibuka n'izina ryabo.
Nzanyura i Burasira, nzanyura i Ngozi mu iseminari, nzashakisha kugeza menye Tuzabigeraho ntuvunike yabisigaye bindekere ndasaba cyane kugira ngo murumuna wawe Tereza Musani wabo abe akiriho niba kumva muri kano kanya uyu ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kahuraga niba Tereza kumva ni iki ushaka kumubwira
yo mene mama Tereza Musani wawe nkuri cyungwa mu ntege niba nyumva wamubwira uti wago yewe sinabona icyo nakubwira Tereza niba nyumva nyagasana kanyumva uti aracyari hose sorinya mukuru wawe imfura ya mama ntabwo nari imfura ya data ariko nari imfura ya mama nigihe bakubohe wabakuri uti ubwo aracyari ko afite imyaka 90 n'ibi ugiye kuzuza n'itatu niba ariho rwose azabyibura azajye baba we ndumve n'ijwi rye ndumve n'ahari ndumve n'umvise nakumva yemwe ndamwise nabona icyo nakubwira
komera ukomeze utegereze wizeye wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga amakuru ampaye nzayakoresha
nabinumvise babivuga bakumva bo icyumweru mbandiho igihe cyose nkumva muravuga abana baburiye muri Congo mwabitegereza ikagirangira nkumva nta gakuru ariko umugabo nari natumye yavuze ati nugerwaho abantu ni benshi nugerwaho tuzaguhamagana none nyagasani we none ngezweho
komera ni tubabaje kubona turatinze kuguhamagara ariko igihe cyari kigeze tugenda tuva kuri umwe tujya ku wundi
wamubwira ko Yudi ariho twagira Mariya wamubwira ko Antoni Kamanda ariho wamubwira ko bakiriho
yego ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro
y'Imana ubu namaze kwizera namaze kwizera ubu ndumva ikiri ku mutima wanjye kiriho ngenda kigabanuka namaze kwizera
yego rwose icyo nzajya ngenda ngeraho nzakubwira n'imvi ngozi nkagera iburasira abo nzavugana bose bazi nyakwigendera
iyo mu wakarengera imana yabadutoreye mbega ukuntu imana yabadutoreye yewe nari nduzi ko byarangiye ubu ngubu nari narakaje kwihebura
oya 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 uzangaye gutinda ariko ntimuzangaye guhera
imana izagukomeze wa mugabo we rwose gushyireho ibyuma kuri neza ibyuma
murakoze cyane
yego nukuri rwose
umunsi mwiza mubyeyi
yego wakagira yezu we imana gufashe muri uyu mugoroba urare neza uryame neza imana iguhe amahoro
murakoze cyane
Kaburaga karabonetse Akasaro Kaburaga karabonetse
Ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ntanukirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyamba cyo kumuntu mushakisha ni 00 1 2 0 2 3 4 mwongere gusubira mu nitonze 00 1 2 0 7 4 6 1 0 naho utaha ngari kumwe na Felicite Nshimiyimana